When you ready for this one?
Zami.
When the day for the baddest producer lava. It's a run out sounds production.
Yeah.
Africa real baddest, baddest, Deborah. Umfuachi onsepe na umfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionze ifyo ufilave. Wifibi kamu mutwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Fimbi. Sansa muka, loa, pena. Shana ibila, loa, katena. Fima pressure vika muka rumu koma. Munona chilila ulikuisa dona. Ama chushinga ya kupisha muma danka. Fula wanga danko kujomba wadaka. Nanguli muipi waima wadanka. Bilimbanga fialila waima wadansa. Umfuachi onse pena umfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionze ifyo ufilabe. Wifibi kamu mutwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Iwe umfuafye lelo kwati takwa bapuresha. Nama COVID ajalepwa. No peace wawafi no mwenso wamfwa. Hela ifo fiku sendelo mutende. Tinguka vile sano kuya mfwafe kenge. Tashingi la batu geba dionze. Tashimone kenji to bad fire konze. Da ukwa nisha pala ifi alidula. No kutonto nganya wushe nenga kula. Nanguchi befi muno wizinki mana. Sansa muka ukatoloka kamana. Fila befi okote fia mapuresha. Umfwafe kwa chita kwa mapuresha. Umfuachi onse pena umfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionze ifyo ufilabe. Wifibi kamu mutwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha.
African real baddest, baddest, baddest,
Deborah. Boss AK. Ela, Wise 21.